Yesu kabaka ye kaje kutasa agamba buli kyosaba nze nja kukwasa twongere kumusaba tayinza tukisa oyasa twagala tupaako tulima bujebe yagala tusanyuke so sikuba biwobe nga buli atukwatako kitaffe nga mukolako katyanya kukakasa okukira yesu bwatuba kiba kitamu kusuubira nti twemazaako ewatali mukama teri kibaawo bwesaba mukama kyesabanga mpa mutukumwagala kufa kubanga yampaako nze
Atukiriza byonna byesubiza ojja mwesimiza obanga omukkiriza Adamu wesala kujja muzikiza Yesu yetala wali yezikiza mazima olina kimuganda wange Yesu wakisa kusaba obwekwate tojja kujulira era tojja sikirira by'omusaba byonna bitukirira
Yesu
My life in bring joy to me, life away me living in sorrow. One out to him, the conquering lion.
The God providers, yes I'm able. I put trust in him to keep my stable. I pray my prayer to keep my stable. Trust in him, all his God is able.
Zako, ye watali mukama teri kibao, nsaba mukama kyesabanga.